tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde midem aljumare sappo e nay lewru mars hitan 2025 yamde sappo e jeegom yablike silima e chapante nay e joyi maison la presse Bamako don yettino on kabaruji de kigit hande woni Alice Cisse kanko fili dambele wonto boggi jande ton alkam sare kenyam ko yettoto galleji temede jiddi gondi en geeni be noddirta fata kara kanyum en woni dogube so warti gundam mabbe ndu wadi sabi gidali di gube jogibe kabordo wadi fewde mabbe lawol bankas bajangara yimbel jogibe kabordo be andita ka kanyum en do sutike to car goto talatar bittinde yimbel gonno be le car o ka fu wala to anda to yari tafu yuguru nadu salawali hunde fina tawa jidar sukabe sanne gora be dara famu e ko dum woni de journal amengal secretary don sammi kabaruji dum jogonam kikid hande bismillah modom e hedade dum gen nibi noddirta fata kara anel cercle gundam region Tombouctou yimbel gondo be tombe ka fu narti hore mu en embar hakke yimbel embar hakke galleji temede jeddi dogube yude nokku o so warti gundam sappo e tati lewru mars 2025 le hakkun mabbe ana rewbe sukabe yimbel nayebe fayeto rewbe choyibe dum fu be ngadi dum sabi gube jogibe kabordde gidaldi wadi fewde e mabbe fa keben famtar anni ko Umar Waygalo kanyen kejabe am gombele nokku o hebani em do majjum do fetta mo kanko e modu samasiko
Krahana min jalti le nuku o njopita ka amen fuf minen iska amen na kasne di faba jon en energi dobbe
akoydi ma faba yanda
ido yo halaji debbo goto en nyungiti be metta do sanne kanko mere commune nuku no dirte do tele lami be gellel gel no dirta fatakara holitidi yudo gonga jati o do gorko no dirte Cheikh Boubacar Doucouré holitidi be do nyungiti be jotti kile ngalure gundamde wala fu ko jogi
les habits la nourriture
wana kadule wana nyamdu wana dabaji wana gese fuf mi jopi suni ngo yupramani en min latto talka en nan jilto be debuli kanon ko mi buri jidde yo heftude denagu e rutade le wuro amen go
partir dans le village
kanko mer gundam no dirteda Hamadou Diowre o holli tiwide be gonde waddoni imadraji be pabriki be do nyongitibe kalisiji kanye e nyamduji
min pabiro be nyamduji hono maro macaroni e chogsomo horejo dental gundam ko be gonbe bamako nildi min tongaji joyi fa oil dun jonne region o nildi tongaji nay maro e kanye kulotereji gudde
kit de non vivre
be do nyongiti bi mbawir fitade le gendi mudu en di kasen soni dena gunchenaka hore be ngadi no dango fodi laamo o
ido kabaruji fu on mayto today hakilaji modom do hemdu hello am Facebook na do compte X talatar sappo e go o lewru mars bittino yimbel jogibe kabordo be anta ka sutike car goto lurawol bankas bajangara do wadi nokku noddirta point paru sogombia mobengel kanyum ka bamako fatino yimbel gonno be le mobengel kanyum mobengel hore du fu anda kato yar nyalom hande o yim suto ngoji be kar ngaydi kanyum ka ana wimbini sanne yimbel gombele on do nokku e be ngada noddango fewde kanako be lidi amendi tikkina ima daraji mu em yalla ana rena yimbel gombe do lawol bankas bajangara abdalla togo kanyum woni lami do fedde ne be noddirta lady yanke en mi la ligoto mako fanye ko bajankara wodi kanyum ko bankas wodi ana heddo wonko o hal janto di Khalifa Goita anni ko o wi dum do fitan Umar Waygalo
ce qui se passe sur
ko wodde wadda kunde bankas kanye banya garako yudum kasara mawdo ile hitane 2021 wakkati fu kar ngaji ciutete le odo nokku do pont pero kanye sogobia karmo er bankas kanyu suta le sappo e go lewru mars yabbe non du yimbe le be mi anda fuddo be ngoni nyaloma hande no min kali no sutu gongol wori fa hande mi jabaaka mi den kaja datu hakkunde bankas e banya gara rene be juina kan do pont pero kanye sogobia ngodo no dango woto mi ngatta fewde kasen e lamu hakkundeje o ima dray dibe kan huncende hore di o do pon anani
comme une priorité
golloobe le bankeji le leedi amendi kanyum en ka ana anneji inde talkurumu en murtere ele ko warta ko be kolliti dum e l'assemblée générale mabbe gum mum gadi alkam sare sappo e tati lewru mars kenyen bamako do dum wadi ciagal ko do lim wadi dum lubi kanko amadun ba secrétaire général syndicat mabbe o ciagal ko gonoro mabbe didom bo be goldita nangaso udda wonko o wi Khalifa Goita do festa Umar Waygalo
wajibu tammi juddinan talkuru murtere wattu joni o yimbe amen be bilama sanne do wayde sariya jomin kambe darade darde amen non yimbe le gollobe ko banki be fu ala kibido hen tajiral be do yimbe le nangabe golle muuden tan golli ko be cinnini ko do indi eco bank sa jeewi wala fu ko golli ko yeddata sariya yudum bataki mo neldiri le nokko no dirtere sift nanno so wonga do hunde fu be jaha be lando yo do nelta do wattu juno yibbe lamen be nangama e be nokku noddete te kinyo yoruba e be titalla mawdo e be gondi landade ko e mabbe wattu juno golliroobe bankeji di sono gollira ko noddete sift ko fu hon fana wondi e landade yalla hoddi neldata
sukabe worbe wi dum yogoro sukabe rewbe wi dum salawale dum huna fina tawa jida do sanne sukabe wakati korkam edum fudda support lewru ramadan sukabe hewbe kanyu en ka holiti wiide dum en waylata sababu simbinde jilli hakkun mabbe dufa keben famtare an ko halima yatara hebani en do man jindo fetango modu samaseko
bero sukabe gudme bornaki kertadi yesuji mudum jati da penta fay andata ke hobe non na jogi chabbi e luhe yele wonde fijoji hiro le ramadan den no yimbe en hore mabbe le boli ben jima e boma yade le galleji
hitane fu mi de ngada dum fami jeewtina monrabe amen mi de keba hem ko woni gedu amen dum won kokkobe min kalsi maro kan e singuruji kewdi goddi so dum timmi fu so mi kawnitina dum fu min pecca sarabe amen yamirtan min ngada dum min ciudata ko so min gara dum cangal mabbe fi e ben biyam men jaati min gartalo salawale wale o kha mi de gada dum mi den kewi seeda de mbara hakke himbe sappo e didon hitane hikka hawri e jande mi keddata ko sella fa bo
bama ko do sarabe hultibide ido sifaji di yo sembingol goldal sukabe be hum cangol hore hotogol jam e dewral
fewde taygol kurangol timmata ngol ka e be farati mawdo ngadu e fina tawa e be mbawi yaltude yaade yiltade seeda en garta ciudi wana wajibi dum dokkabe hunde so jottike galle mada kati fu yow nyande wotere tam dan ko ndukudaabe ko be ngatta ko na moddi san edum wada so be kawrta jilli du nata hakkuna mabbe sukabe jiaabe le deene wotere ana nato ndira galleji yi huuna moddi
sen baddi fasi dum do hawruti e wottu jandeji sukabe hultiwide nambaawi jaati jande hore fina tawa hinade jande
wancu mu ngat nokkuto demal wattele laamu bafla be alkamsare kenyem bonandaji kewdi wadi hem dabaji kewdi kenyem du heddi ken seda foji di kanyum ko holiti wiide chumu o hindu janjini dum san dakiji didi kanyum du heddi ken hem tatuba o kanyum ka ana nawni sanne du kabaruji goti di holiti wiide o do chumu ka wadi wakati nobe gonnino wutare o do nokku kana ko be matina be kanyum en ka wadi ma daraji yottale on do nokku lugo goji do ana wondi wadede fa ande hudum hu sabi dum o do chum ministre kumani do hawal faye to yirwer boyor kanyidu ana wonno alkamsare kenyam le lamu kulikoro lewi mako o yottikele on do nokku fo anda tiddalaji bilidi e hunchande hore kabawruji bilidi e daranade tundi to yuppete nokku mo noddirta numu bugo ana le commune chenfala le on do nokku o haltide kanan kobe gombe le on do nokku faye to hore be commune o do dabeliji kandi fi hede yalla o do golle kanyum kan heba latade
tamani projet mo fondation irondela do mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faaba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
na filaji dile wakati korka ko heewi fule misideji na dule galleji watte saatu sukabe kanyum ka hada yimbele juloobe sanni wadde dido golleji hono fu beedo sukabe way jogorede yimbele gombe segu kay bankas kan e bamako kanyum en ka landa madu kabaru majjo mawdu sama seku kan kedeb ami gombe le on do nokku landondire mabbe anni ko be bi don do festam kanko hoor
akay si ma je pense que
gakayga mila wide dabriji no wa fiede du sarabe daro darde mabbe gila li galle fadde mabbe wadde sukabe sukabe nanne hakune balki embe dum do yi goto dabriji idabo yube haybe sato nan sarabe yogabe so be tilki julude sukabe turrimi ha be ndoki fe fadde julde am na fota dum hejata sukabe anda an hani o jangire yalla mo faabo andu o handuma ko hani wadde o fufna jeyda e mbirki ninka no mila wide be njoppele galle an hani jati be ribe dato sababu anda wide dum wona fijo e do sukabe na ngara le miside de tay so sara mabbe andam andon wiide so ni julu yawti mintaji 33 ana tedani suka be nadi dum no haliri
suku concentré pendant tout ce temps là
kala dan jonka Omar Waygalo fo haltana em kabaruji di halaji mudum mema e le yonterende
en puddiran dido kabaruji anne ay di kanko gouverneur menako bami o holli tiwiide musse ngabbe jottaki le o do nokku fu jobdiji muden taccet le go lewru avril hitane 2025 o do anne goto bamama le lamu kidal tu be biso musse ngabbe jottaki ton do e nogay lewru mars woro ndu jobdiji muden taccete kabaru goddo kasen no malin kobe gondi e ribirede yurdi le leedi murtani ndi le didi lewru mars ndu ko yata malin kobe temedo jom e nogay e jottom kanyen dibba yurdi le ndi do leedi wiambe tawraka carte séjour sud ministre humi jinnu kabaru malinkoɓe wonɓe joola wiyano wonde wadde do hen immadaraji fa malinkoɓe heddi ɓe birfito le nokkule muɗum hen le on ɗo wattu fo pelle kumminiɗe kabaru haqqeji ɓiɓɓe adama ena gondi e wadde noddago fewde e laamiɓe leydi Mauritanie ndi kabaru goɗɗo kasen laamu hollitide joƴƴini fedde hande haybude wakkande kalisi koɓe taccata e jamare nde ɗon yimɓele joyen téléphone ji ɓe neldoɓe kañen sodoɓe crédit ɓe kollitiɗe ɗeɗo jawlele keɓeteɗe fo gattete le courant ngaji kañen ndiyam fa yettoyo e moƴƴinde ɗati ɓe keɗiɓe on paami ɗon min kaddete kabaruji amen ɗi kikiɗe hande min jewti am sanne heɗade ɗum hono andirɗon fanje fewi nogguɓe seeɗa yewtere amen nde wona jokkitaɗo assalamu leydi amen ndi holtama wiide banqueji sappo e nayyi jagotoɗi woni le mayre le hakkunde ɗiɗo banqueji ɗo ana banqueji ɗiɗi mawɗi sanne ɗi leydi hoore jeenayyi geddiɗi kañum ka leyɗi leyɗe sella jeeyi ɗum holtama ɗo wiide sa ɓami leydi amen ndi sa daɗɗi malinkoɓe temedere noga e joyam hakkunde mabɓe tan woni joguiɓe compte ngaji le banque ɗon hollitira wiide le hitande 2022 yimɓele non hollitiri wiide yimɓele golloɓe le on ɗo nokku banqueji ɗo hoɗum fu woni nafa muɗum hoɗum fu woni darde muɗum banggal keɓe le leydi amen ndi Moussa Malick kañe keƴaɓe amen gomɓe le crédit ɗi tewti andude ɗum anni ko o heɓani en dow majjum ɗo fettango Mamadou Sama Seku emi e hoore am kiire jaam
banque ngaji ɗi darande mum ena mawni sanne e ley sifaji keɓe ɗe foof ɓiɓe leydi Mali holti wiide dullaa fe darande banque ngaji ɗi le kabaru jawdi ɓe tefke to sikaso sigu e gawo
banque darde muɗum ana mawni eɗum rena kalse amen ñalmade banque so gollira yo nafa muɗum goto ha dañ ko keɓuɗa resande hoore maɗa banggal jawdi ka kena tawreɗa compte le banque
resude jawdi le banque nafabo sanne laamu o haybude kala ko yoɓa banggal impot ngaji banggal usur non hultiri joko horejo sina bef ɗum woni syndicat banque ngaji mali kaɗanna Abla Keita
aɗa ɗo yimɓele joguiɓe compte le banque temedere e mumen fo ɓurata noga e ɗiɗi naɗu noga e joyyi ɗum a hollita wiide yimɓele ɓe ko heewi mumele ñalawma hande o ka fo wala compte le banque hande banque ngaji sappo e nayyi wonne leydi amen ndi banqueji keddiɗi ɗum woni microfinance ngaji ɗi ka yo banqueji jagotoɓe mbawɓe resude to kalisiji mumen ɗiɓe mbawi ɓamude kamɓe ɗu soɓe dokka e ñamande entreprise ngaji tuskoy fa yetto yimɓe
kanko janguinowo jandeji dowre Moussa Diallo holti wiide ɗiɗo banggaji ɗi ne laato sababu sembinde keɓɓe ɗe talki ngala e muɗum ɗe kanon kanko dunke keɓe holti wiide ko ɓiɓe leydi Mali hewɓe ndesata kalisi le banque no waɗa hello yogaji e imadaraji ɗiɗo banqueji ɗi
ndesoɓe kalisi mumen a bada le temedere fu sa ɓami keɓal banque ngal e hoore ana ɓuuri capan jetti neɗɗo ana wawi resoyde to kalisi muɗum hande yontere hasindina e kalisi yaaha yaltinaya ɗum hono si ɓeɗo client en banqueji ɗi yiɗa ɗum en sanne ko ɓuranɓe kamɓe ni woni neɗɗo ndesowo kalisi muɗum kollitowo wakkati mo wawi yaltinde ɗum yalla banque o ana ɓama kalisim o resoyto o gollira fade haaji makko
daraɗeopérationdecrédit
ko ɗum foof serti hakkude banque jaagu e banque ñiɓugol gollirɗe keɗɗanna banggal muɗum professeur Moussa Diallo dumke keɓe
banqueji ɗi kay fo yo banqueji jagotoɗi saabi ɗo amen ɗo lumo banggal jawdi wona ko yirwi sanne banqueji darantoɗi golleji no yawiri naɗu no ɓoyiroyi ɗiyo banqueji jogui ɗi laawi kanɗi jokkede soɓe itti kalisi ka ɓe gatti e projet goto yalla oɗo projet kañum ɗo dañ ko wartiri ele banqueji mabɓe ɗi eɓe jogui to laawi muɗum banqueji amen ɗine ko heewi muɗum fo jogaki ɗiɗo
ɗati
banque latto sababu wurnude keɓal no holliti Moussa Boubacar Nianga kanko dunke kowaruji banque micitni wiide weccugol kalisi ɗi galda yata fe caggal ngal ɗon wigal gollirde kabaru jawdi
banque ana wawi jettirede hono ɓernde keɓal leydi banqueji ɗi watta so kesuji leydi ndi ana tawre kalisi wakkati fo mbawɗi hokkede entreprise ngaji ɗi fa yetto yimɓele hoore golloɓe so kalisi ana le leydi le banqueji ɗum ƴeɓɓorto
kanko dunke kabaruji banque holti wiide banqueji mali ɗi jeeɓaki fe yirwere almusaɗɗaji keɗɗena fa hande Moussa Boubacar Nianga
le ñalawma hande o leydi amen ndi ana wondi fewde tiɗɗalaji mawɗi ɗiɗi saabi o takkaɗo seeɗa yimɓeɗu ko heewi mumen fo wala compte ngaji le banque ɗereji banque ɗi woni nawtirteɗe sanni banggal jobdiji ɓurde chèque kañum ko nande muɗum tiɗɗal ɗiɗoɓa oɗum woni yimɓele ndesoɓe kalisi mumen heewa sanni le banqueji
kanon imadaraji amen heɓude konngol ardiɓe banqueji ɗi heɓa lawol saabi appi befɗum woni dental golloɓe banque mali notaki min